mukama somulunji yebazwe nyo era nate mikwano jaffe abatuuliriza ku lunaku bweruti olwa Sunday weekend gandalo tetusobola kukitwala ng'ekyokuzanyirako omuzungu agamba nti we cannot take it for granted for us to be alive okubeeranga tulibalamu n'olunaku olwaleero n'olwekyo mwenna abaasobodde okulutuukako olunaku olwaleero yonna gye mutuwulirira abali e UK mu bitundu eby'enjawulo abali e German mu bitundu eby'enjawulo olumu tutunuulira n'amanya nga tetusobola kugasoma netugeesonyiwa abali mu Czech Republic abali mu United States abali mu Oman abali e Dubai abali e Qatar Abu Dhabi mwina Czech Republic mwogedde South Korea mwina n'abalala abanaatuulira later ekisuubizo kya Katonda okubakola obulungi mu nsi ene y'abalamu tekinaba kuvaawo Katonda mwenna era ffenna sina wala nnyo yeeteeseteese okutukola obulungi Katonda yeeteeseteese okukola obulungi mukyala gwe ampuliriza Katonda yeeteeseteese okukola obulungi musajja gwe ampuliriza naawe omukyala Katonda yeeteeseteese okukola omwami w'obulungi naawe omwami Katonda yeeteeseteese okukola omukyala wo obulungi kikyengeza kugamba nti toteekateeka kusala endalinga waliwo enjogera egamba nti no retreat no surrender teriyo kubikuta teriyo kubivaamu teriyo kulekulira teriyo kuwanika so obulungi Katonda bwateekeddwa okutulaga mu nsi ene y'abalamu wuliriza nno ekisuubizo ekisooka kigamba nti atuwadde kikumi ku nsi ate era ne mu ggulu tukungula kikumi oyo atusuubiza ekikumi ku nsi ene y'abalamu njagala kugamba nti togenda kuva mu nsi nga tokirabye ekyo kafuuwe togenda kuva mu nsi nga tofunye kikumi kya Katonda oba obadde olowooza okubivaako olowooza okubita olowooza okulekulira ekikumi kya Katonda togenda kuva mu nsi nga tokifunye n'olwekyo twagala kuzzaamu maanyi nti w'obadde gumirawo w'obadde nywereza ddala Katonda waffe yeeteeseteese okuyamba Katonda waffe yeeteeseteese okusumulula Katonda waffe yeeteeseteese okuwonya Katonda waffe yeeteeseteese okugagabaza ebirungi bya Katonda weebiri ate era bibyo tebirinaako mulala omugabo ogw'ebirungi bya Katonda ogulinamu omukono so togwamu maanyi onaku olwaleero totedebuka kubanga ebirungi bweiba nga tebinaba kutuuka biri mu kubo bijja amannya gange nze Stephen Kapere era nga ndi wamu n'ekitongole ekya oba obuweereza obwa Youth for Charity Missions International obuweereza obwo nga bwe buyimirizaawo omulimu guno ogwa Ifocom Radio kubanga era bwali buweereza obwo okutandika omulimu guno mulimu guno tugwebaliza Katonda nti atugaseeko abantu oluusi obuweereza bwe butanditugaseeko kubanga obuweereza bwaffe bwo bwagenda mu byalo naye ate Katonda yajja n'akola omulimu guno gwa Ifocom Radio naye ne gutugattako abantu abamu nga bali ne mu nsi zitannabagendamu ekyo nno kibeera kinene era ky'ova olaba nti buli kadde buli ssaawa noonya engeri gye nnyinza okwegattako omuwendo n'okugatta ku bantu bonna abaliyo omuwendo kuba kino Katonda kye yatuwa kya magero yatuwa ekkanisa eri kumpeo. Ekanisa, etali ekanisa ezinezo kuchalo neda. Na ekanisa eri globo. Ekanisa eri globo. Kanisa yogera na abantu abali baganda bafavali mu America, baganda bafavali South Korea, baganda bafavali Ewalabu, baganda bafavali Kenya. Kugambe kanisa etalina boundaries. So twebaza Katonda olw'omulimo guno, buli saawa tunoonya okulaba nti waliwo ekigatiddwa ku bulamu bwo, ate era waliwo ekigatiddwa ku bulamu bwaffe. Nga twepapasinga okutuukiriza omulimu guno nga Katonda bw'ayagala tugutuukirize, nga twepapasinga okwezaamu amaanyi, okweteekako omuwendo, tugende tugase ate naffe era twegase mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. So twebaza Katonda ku lw'omulimu guno. Ate twebaza Katonda kubanga naawe gy'oli. Ekyokubiri, nebaza Katonda ku lw'abantu bonna abatwala omulimu guno nga gwa mugaso mu bulamu bwabwe. Kikyengezaako okwogera, abantu bonna abawulira okulumizibwa okw'omulimu guno, ekisookera ddala ogwa Youth for Charity Missions International, ekyokubiri ogwa Ifocom Radio Uganda, oli nakitwala ku mutima nti I own Youth for Charity Missions, I own on behalf of the kingdom, I own Ifocom Radio. Mukama namu abatuwere nnyo omukisa. In owning, kyentegeeza mu owninga, you stand to be our ambassador, you stand to be our representative, you stand to be our funder, because we don't have any other source apart from us talking via these airwaves, talking about money, and we see people giving in, we see people contributing. That shows us that there are some people that have taken this work at heart. There are some people that have owned this kind of work and services we are rendering to the kingdom. There are some people that are taking this as their very own ministry, their very own project. Praise the Lord. We thank God for your lives, and we always keep you in our prayers. Tugenda kusigalanga buli kadde buli saawa na tubasabira. Abayimirirwa radio eno nga bawa omukisa, tuyina baganda baffe abatwala obuweereza buno ng'ekkanisa, and they are tithing towards this work. They are those that are giving in their contribution as we call them offertories. They are those that have committed to support this ministry monthly. Kibeera kya buli azaamaanya nnyo bwe ntavaayo kuboogerako. Tetulina wala we tukwata ne tugamba nti sente tuzijje wano. Naye abantu abeesigwa Katonda baakozeseza n'aba teeka mu position, nabo ne bategeera position zaabwe ne bayimirira okutuwagira. Era y'ensonga lwaki naffe tunoonya buli kadde okutegeeza Katonda ku bizibu byo, ku mitawaana gyo n'ebyo ebikyagaanye. Ensonga lwaki tunoonya bulijjo amagezi okumanya n'okutegeera mu kuvuunula n'okusoma ebyawandiikibwa, kubanga ate naffe kye tuyitiddwa kola bizinensi nedda, tetuyitiddwa kugenda kusuubula nedda, tuyitiddwa kubeera mu mulimu gwa Katonda, oba bitunyiga oba tebitunyiga. Pawulo yali ndowooza agamba Timoseyo n'agamba nti nkukuutira okukola omulimu ogw'omubuulizi w'enjiri in season and out of season. Yali ayagamba Timoseyo nti in season and out of season gwe mulimu ogw'omubuulizi w'enjiri gwe tukola. Wakati mu kunyigirizibwa, of course tuyina ebitunyiga naffe, tuyina emitawaana, tuyina challenges, n'olaba nti waliwo ky'olwana nakyo kiveewo, era kama mbaya nekigenda nekivaawo. Naye amidst all the challenges, amidst all the financial, the physical, the social, whatever challenges we find and we get, we stick to seek wisdom. Tunoonya amagezi, tunoonya okutegeera, tunoonya bulijjo okwegattako omuwendo mu ngeri gye tuteekeddwa naawe okuyamba. So mwebale nnyo mwenna mikwano gyaffe abayimirira mulimo guno mukama abatuwere nnyo nnyo omukisa. Waliwo nammwe amuli eyonga amazimu badde tonaba kutandika to be part of this, twagala kugamba nti bwe tugeza ne tulowooza kugenda okunoonya sente zisobola okuyimirizaawo ebintu bino, omulimu gwe twatandika mu mwaka gwa 2018 bano batedi nga tebannaba kuneegatako, n'abalala bonna benzirukanya nina n'abaleera be mbadde nabo mu buweereza buno bwe bimu, kubanga si kwe kwolesebwa kwabwe ne bagenda basuubule andi esosobola kubasalira musango. Esente bwe zitazze bulungi watabadde obugabiriza ate nga nabo they must run their life, they must run their families. N'abalala so Katonda zaata atugattako abantu n'abaleera be tubadde nabo be twatandika nabo we bali. So waliwo abamu ku mwenga tonaba kutandika to be part of this great ministry, great work, nga obadde okyalowooza kiki oteekeddwa okukola, obadde maybe okyalinzeeko kanindeko kanindeko ndabe how it will be, how it will go, looza kansooke neesetinge. Aa kukufate wabeera kwesetinga abantu we baba bafa tewabeera kwesetinga nikansoke nesetinga olondyoke tewabeera tewabeerawo kwesetinga. Muganda wange kyemba de ngamba nti fe nze nasalawo nengamba Katonda nze kankole omulimu gwe ajja kukozesa abantu naye mukozesa abantu era tekitugaana oba tekiŋŋaana kuvaayo kujja kubategeeza obwetaavu bwe tulina, emirimu gye tukola, omuwona ava n'ofuna naawe okulungamizibwa, kiba kyakatyabaga nnyo wakati mu kulungamizibwa gwe ate n'ogaana okukola ekyo ky'olungamizibwa okukola. Naye njagala kusaba nammwe ŋŋamba nti naawe leka Katonda onaku olwaleero akutegeeze omulimu omunene guno gwe tulina, naawe akulage watya na mukimu oteekeddwa okuyimirira okubeera ekitundu ku mulimu guno gwe tukola. Kubanga mbadde ngezaako kugamba nti nasalawo okukola omulimu gw'obuweereza, kubanga fenna ekisooka kiri bwe kiti fenna tojja kukola nga nze bwe nkola. Fenna tetugenda kubeera basumba, fenna tetugenda kubeera babuulizi ba njiri, fenna tetugenda kubeera batume, fenna tetugenda kuzimba makanisa. Ekyokubiri nkikubuulire, fenna tetugenda kubeera bayinginiya nga naye bw'oli inginiya olwaleero. Katonda ye yakikola bw'atyo nti bayinginiya bajja kubeerawo, bo batulungamye, bo batutegeeze amawulire amalungi agalimu ebyo bye bakola n'engeri gye tuteekeddwa bikozesaamu, ate n'eno abali oyo b'omwoyo nabo basigalewo. Ekyo ne Bayibuli yakitegeera nti ate mmwe bayinginiya eri bwe mba nfunye eby'omubiri nga birina kye bigatta ku by'omwoyo, mubireeta ayo eby'omwoyo nga birina kye bigatta ku by'omubiri naffe ab'omwoyo na era tubireete. So obuweereza tetusobola kubuleka olw'okuba nti provisions tezibaddewo, nedda obuweereza tetusobola kubuleka nti tugende tukole. Era naawe muganda wange mpuliriza onaku olwaleero tubadde mu kukyusa ndowooza obudde buna bonna bwe tubadde tambulika nga otambula omwaka, oyinzika okuba onaku olwaleero ng'ompuliriza ng'olina naawe challenges ezimu, olina obuweereza naye nga challenges ezimu olaba ebintu biringa ebitatambula ng'ebiteekeddwa kutambula, abakwegaseeko mu kutambuza omulimu bwe balabanga era biringa ebitatambula, oluusi nga bo babadde babala maybe sente we ziri, bwe kitambulako omwezi maybe omwaka ne bakuleka, gwe bw'abanga Katonda yakuyita njagala kugamba nti nywerera mu mulimu ogw'ombuulizi w'enjiri nga Pawulo bwe yali agamba nti be ready in season and out of season, do the work of an evangelist. Kola omulimu ogw'ombuulizi w'enjiri musumba, kola omulimu ogw'ombuulizi w'enjiri. Katonda talireka talyabulira baana be nti tagamba nga kozza dde lya Yakobo kumunoonzeza bwereere. Ebisoomoozo onaku olwaleero byakabanga weebiri mu bulamu bwo. Nkiwulira oyinzika okubanga okubiddwa erudda n'erudda ne bw'olowooza okubeera nti otambuza nabo omulimu nga bali nga bali kubyabwe, nga bali nga banoni ebyabwe. Naye njagala kugamba nti stick to the work of God. This is the time that your readiness is tested. Okutegeera oba kitufu wayitibwa oba tewayitibwa. Bonna bajja kujja ate bajja kulekawo munnange. Kyekyewuunyisa. Kubanga bosi be bayitibwa, okwolesebwa tekutudde ku bo. Okwolesebwa kutudde ku ggwe. Se byonnaku olwaleero ebikangakanga, olwonaku olwaleero ebimalamu amaanyi, ebyonnaku olwaleero ebikunafuya, bw'obadde weesiza olwaleero nti muteekeddwa okutambuza omulimu nge mubadde okutambuza nga bo tebafuddeeyo. I need to encourage you and tell you that he will never forsake or leave you. Stick to the work of an evangelist in season and out of season. This is the time that obwetegefu bwo buli ku minzaani, bugezesebwa. So baganda bange njagala bagamba mwenna abali abatuuliriza nti maybe kano ke kadde Katonda waakuyitira to support us. Support us. Tuwagire onako olwaleero, noonyaawo engeri gy'oteekeddwa okuyimirira mu mulimu guno. Oyinza okukyuzinga buli mwezi okuyimirira naffe ne weziba ddoola 2, ne weziba ddoola 3, ne weziba ddoola 10, ne guba mutwalo gwa Uganda siringi bwete, ne wegiba mitwalo 2, ne giba mitwalo 3. Obuweereza busobola okugenda maaso kubanga kino Katonda kyatuyisa okukola. Katonda kyatuyisa okukola ate nga tuyina be tugezaako naffe okukwata ku mukono okulaga omusana n'okubalaga Katonda. So gwe bw'oyimirira mu buweereza kituyambako naffe okubaako omulimu oguyimusibwa mu mabujje, mu baana, mu bakadde ate era ne mu nsi yonna. Enjiri eno ng'etambuzibwa ng'ebuulirwa mikwano gyaffe bangi abali mu kunyigirizibwa ewatali na makanisa, bwe bawulira ennyimba ez'enjiri, bwe bawulira ebigambo ebibazzaamu amaanyi, ebibatereza okukola kye bateekeddwa okukola, ebibateeka mu butuukirivu, nabo bagolokoka ne basigala ne Katonda. Nga Katonda yeka gwe basigazizza newankubadde ebirala ebyetoledde biyinza okuba ng'ebibeegaanye. So olwaleero gwe ky'okola okuwagira obuweereza, okuwagira rediyo eno, kikola amakulu mangi nnyo. Kikola amakulu mangi nnyo ku kutaasa abo abafa, abo nnaku olwaleero ng'amazima abadde agenda kwetta, abadde agenda kwejja ku kalina Yesuuli, abadde agenda kwetuga, abadde agenda kwewa butwa. Olwaleero omutwalo gwo oba emitwalo 2 oba emitwalo 3 oba emitwalo 4 oba emitwalo 5 oba emitwalo 10 buli mwezi oba lw'oba ofunye oba Katonda lw'aba akuwadde omukisa, munnange zikola amakulu mangi nnyo. Zikola amakulu mangi nnyo. Obuweereza Katonda yatuyita okubukola, tuyina era naffe tuyina famire ate era bingi. Kati gwe bw'otuyambako mu nsonga ey'obuweereza nayo banga butambula, kikola amakulu mangi nnyo. Era njagala kugamba nti ne Katonda ajja kutuweera wamu omukisa nga atunuulidde nze mbadde nkozesa akamu okubuwulira, naye nga gwe akutunuulidde nti obuweereza obugabiridde okuyita mu ssente ate ng'era ssente Katonda yazikuwadde. So baganda bange, bannyinaze, bakojja, bassenga mwenna abatuulira okumpi n'ewala, tukyagenda mu maaso n'obubaka bwaffe. Obubaka bwe tuyina bwakukyusa ndowooza zaffe, engeri gye twogera, engeri gye tulowoozaamu, engeri gye tukola, engeri gye twerabira n'okuleka ebyo oluusi bye tuba tuyiseemu nga bibeera bitunyize, nga bibeera bitukoze bubi. Naye mu studio natandise neyanjudde nti nze Steven Kapere ndi wamu era ne munnange
Teddy Nazziwa, nange mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulonge. Njagala okwebaza Katonda olunaku lwaleero, njagala okumwebaza Katonda oyo akukuumye eyo nno gy'oli ewala ate era naffe n'atukuuma eno n'atugabirira naawe n'akugabirira. Ekitiibwa leeta eno tukimuddize mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulonge. Mbalamusizaako nnyo mwenna era muwulire emirembe.
So ku jo twabadde twogera, twabadde n'obubaka obwa Eri Meriki bwe yasenguka ng'agenda mu nsi ya Moabu. Yali yava mu Besereki mu Yuda, lwaki? Nti enjala yali egudde. Naye wonna twagala okutunuulira karakita y'omukyalo ono bamuyita Ruth. Ruth yaleetera obulamu bwa nyazaala we gwe bayita Naomi okuddawo kubanga Naomi already yali amaze okwegaana obulamu kino kyengezaako okwogera ogenda kukitegeera yali mindset eya Ruth eyakyusa ku nkomerero eyakyusa obulamu bwa Naomi Naomi yali amaze okwegaana obulamu kubanga bwe mbuukamu katono nnyo ndi mu kitabo kya Ruth esuula esooka ngenda kusoma akanyiri ngenda kukira akanyiri ake okumeka ngenda kukira akanyiri ake 19 akanyiri ake 19 mbuuse eri waggulu yonna Ruth ne Naomi batambula nga boolekera Bethlehemu Yuda oba Bethlehemu mu Bethlehemu we batuuka akanyiri ake 19 kagamba nti when they arrived in Bethlehem mbu ekibuga kyonna kubanga ono Naomi baali abakazi nga bamumanyi maybe olw'ebitiibwa Elimeleki bwe yayina ndowooza ne Naomi mwennyini lifestyle yaabwe bwe baali tebannaba kuva mu Bethlehemu kugenda maybe ne baali bagenda ensi yonna yabalaba nti bano batulese bano bagenze mbu bwe baatuuka mu Bethlehemu abantu n'ekibuga kyonna uliza Bible egamba the whole town was stirred because of them mbu ekibuga kyonna ne kyanaamirira and the women exclaimed nti ono ye Naomi ekyo kiba kitegeeza ki nti abantu bwe bagamba nti bannange ono ye Stephen Kapere ku bibiri kubeerako ekimu ekituufu eiza oba ofaanana bubi oba ofaanana bulungi eiza oba ozzeeyo nga olina ssente oba oba ozzeeyo ng'oli munaku ensonga abantu bwe bagamba nti naye bannange ono gwe tulabako ye Naomi oba tulaba mulala singa abantu batuuka ne bagamba nti naye ono ye Stephen Kapere oba muntu mulala gwe tulaba ekiba kitegeeza nti badawutinga olaba abamu Yesu bwe yamalanga okukolera n'awonya muzibe nti yawandula mu ttaka n'amusiga ettaka ku maaso ayingira agenda eri abantu bwe bagamba naye ono ye gundi omusajja yali agongobadde naye ono kubanga wuliriza babadde bamumanyidde mu bugongo bavu naye balaba omuntu atambula bagamba nti kiringa omuntu nga baakubika nti wafa kati maybe n'ekyalo kyali kyawulira amawulire nti eri bizibu nnyo kubanga eri Amerika afudde abaana bafudde maybe ndoza n'omukazi aliira ku nsiko ndoza yafa kati abantu bewunya ono ye Naomi oba si ye Naomi nga ekibuga kyabewunya kakati wuliriza ki kye ngambye nti Naomi obulamu ye yali yabwegaana Ruth esuula esooka akanyiri kabiri Naomi abagamba nti nze temumpita na Naomi mumpite Mara kwegamba bwe tuba twogera Mara bw'obanga ogeza kuvunda sagadde nnyo okusoma Bayibuli ya Luganda naye okwegamba yali Mara kyali kigezaako okuvuunula obubi oba obukaawo obwali mu bulamu bwe okyegera ndoza nti singa gabeera mazini ye takyavaamu kalungi olwo Naomi obulamu yali abwegaanye in fact wuliriza Naomi essuubi lyali limaze okugwayo era akanyiri akabiri kagamba nti nze mumpite Mara kubanga Katonda adirinze nange bitali wuliriza Naomi bagamba nze nagenda nzijudde naye raba bwe nkomyewo zenna nga siina kye nnina lwaki mumpita Naomi wuliriza mbu nze Katonda antulugunyiza kwegamba awo nawo waliwo karakita gye njagala tusooke tumenye oba tusooke tujje mu bulamu olwaleero mu mwaka guno ogwa 2018 gw'okufaanana ku ddakiika eno nga bw'ofaanana n'ebikutulugunyiza mu 2017 tekitegeeza nti katonda ebya 2:17 yabikuteekako era yakufaananyiza nga bw'oli onaku olwaleero nga bwe twabadde tugamba nti ebimu ndowooza endowooza ye yakulagira okusenguka oba okutambula okugenda eyo yonna gye wagenda gy'ofunira ebizibu era naawe otestifying nti bwava ku baana wuuno wano bw'osoma akanyiri akabiri omukyalo ono nawo maagamba nti laba nava wano nga nzijjudde I went full but he has brought me back empty. So I don't think that was a problem to do with God. Because before you left your country home, you went full. Bwalinga tonaba kuvambuzaliranwa abo. Bwali tonaba kugamba bwagenda wagendo jude. So ebyakutuukirako eyo ate Katonda bwabanga eno yakujja nayo nga akuwadde omukisa. Wano karakita jenda biena na nti nauma okuja mchibuga chigeza nti yali amanyikiddwa eiza kuwa bawe obana mwenyini ebyaliwe biseri hivyo kati wava mchibuga angorede katona amazo kuwela mwomukisa gweno ebirozo nebigama nti kangende erije mpulire wali ebyo kulia ewali mmele ewali chikati eyo si echo si chizibucha katonda ebirozo biyafe biseri bisinga bitulete la feba naume olwembeera ezitutuuseeko ezimu nga fotu zeekuliyetingidde olw'ebizibu ebitutuuseeko olw'engeri gye tubanaabonyezeddwa olw'ebirwadde ebitulumbye ne tukomplaininga ne tuvuma Katonda ne tuyomba naye ng'oluusi ebizibu n'emitawaana ebitutuuseeko onaku olwaleero twazanya kinene nnyo kale twazanya kinene nnyo ffe ebizibu ebyo okututuukako kati noono naume wano tumulaba ng'agamba nti nze mundeke temumpita naume kumanga mbu naume mba ndengezako okusoma erinnya naume yembije nakuwana naume mbu bwosoma meaning ya naume mwabalina ku internet yao wandibadde ndowooza ogenda n'osoma olabe erinnya naume lino litegeeza ki nzenyezezaako okusoma mbu naume ye mukazi gwe wali oyinza okwesiga ng'amazima mugezi mbuji wozi she was oh, she's extremely smart. She will give you all of her heart if you are lucky. A Naomi is strong, funny, normally very much creatures of her habit. She is spiritual in part due to her name being in the Bible. Okay. Naye kati wano agama obulungi ondozo ulide obulungi obuli kulinyeri. Ndoza zezimu ku characters zeyalina before she left with her husband okugenda mu nse ya Moab. Yali ndozo omukazi ali adorable, yegombebwa, ayagala buli omugu yeesimisa. Olaba obuzibu oluusi bwe tulina. Because we are helping our minds, tugezaako okweyama, tugezaako okwetereza. Okimanyi abamu ku bannaume bonna ku olwaleero bava mu makage bava mu maka Katonda gabagabudde gabawadde we babadde bannamba wanu nga ye mukyala talinaako wadde empeekera talinaako wadde ng'abadde n'ekitiibwa mu maka ago tetuganye challenge zinza okuba nga zibaddemu maybe sende nga zezisaliwo obulungi naye ng'abadde n'enkizo ye musajja omanyi waliwo kye bayita okuowuninga ekintu n'omanya nti oyo musajja wange tewaliwo mulala amuliko oba ne wabaawo abalala abajja naye nze namba wano nze nasooka mu kintu kino nze nali musizi nze kwegamba nze omukyala ali recognized ekyo buli mukyala yonna yandikyagadde naye naume wonaku olwaleero yava mu bufumbo Katonda bwamuwadde mwamuweredde omusajja nga taliiko wadde n'akakwakulizo n'agenda mu bufumbo obulala owulira oba iza ku neighborhood oba yonna gy'aba agenze n'agenda n'ayingirira obufumbo obulala mwasanga omusajja nga already yawasadde abakazi basatu awo tewabeera kitiibwa ye nauma oyo owonaku olwaleero nti nauma ava mu kibuga mwaweebwa ekitiibwa maybe yayinamu ne women's association ebyo birowoozo byange nze njogera nauma ayinzika okubanga eno gye yali eno mu Bethlehem nga yayina ekitiibwa owulidde erinnya kyeitegeeza nga yali omukyala atenderezebwa okitegeera yali omukyala ali smart yali omukyala buli omugwe yeegomba okubeera mukwano gwe laba atambula agende Moab nge Moab tewaliwo n'amulabawo y'ensonga y'emu n'abali ku mirimu olunaku olwaleero ova ku mulimo wano obo vudde kwen TV obo vudde kwen BS nga gugu babadde batendereza nayo olwa malala oluso obutamatira no obutamalira bujja oluso olwadde va kulumbye olwendo woze nchamu nogenda maybe kwen TV obadde kwen BS nogenda kwen TV watali no omuye nakulaba on excuse zonga tebazimanyi naye nga gweligo obadde kabaka oba mugezaako okutegeera kyengezaako okwogera mind zaffe ebiseera ebisinga zetuvuga nezitujja wetu ebiseera ebisinga wetuli respected wetutwalira ekitiibwa wetulina enkizo wetulina obuyinza mind yo nekulowoozesa nti oba ebirowoozo byoba sitaani najja n'atuula mu mind yo najja n'akuvuga okuleetebwa okuva mu makaago n'ogenda amakamala n'ogenda ku mulimu omulala n'ogenda gy'otagenda kuweebwa kitiibwa oba n'ova mu kifo amazima nga ne gy'ogenda tewali waakumanyi tewali waakussaamu kitiibwa tewaliwo nga teriiyo na nkizo gy'olina nga nebo eno gy'obadde ku kitundu ky'ewammwe osobola okulagira nti eyo ploti osobola ogigula nga gy'ogenze tewaliwo na gy'osobola kugudandooza mutegeera kyengezaako okwogera kati ne naume eno nzikiriza nti ye situation eyamuliko nga bawo amaze okufa tomanya baayina enkizo before naye kaakati wuuno akomawo mu kibuga agamba nti nze mulaba temumpita na naume nze mumpite maala kubanga nze Katonda adirinze nange bitali amazima nagenda zena nzijudde kati wacho okomyewo oli empute kubanga agamba kubanga Katonda but the Lord has brought me back empty. But who says that? Ani agambi? Ani agamba nti Katonda yakomeza oli empty? Oba byali birowoozo byo? Oba kwali kusala woko? Olwaleero kyovola batujjano tubabuulire nje tubagamba nti okusala woko kukola kinene nnyo mu ngeri gy'ogenda okubeeramu obulungi. Olwaleero okusala woko kukola kinene nnyo. Muganda wange kankiddemu. Olwaleero okusala woko mu ngeri gy'oteekeddwa concentratinga mu bufumbo obw'olimu mu ngeri gy'oteekeddwa concentratinga ku mulimu ogwo gw'oliko mu ngeri gy'oteekeddwa concentratinga mu kitundu ekyo ky'olimu okusala woko kwe kugenda okuleeta better or worse results mu bulamu bwo njagala kugamba nti olwaleero ky'osalawo muganda wange gwampuliriza bw'osalawo obulungi ogenda kubeera bulungi bw'osalawo obubi endowooza yo bw'enaakuwa okusalawo obubi ogenda kubeera bubi so nauma agamba nti Katonda era nze yankomezaawo nga ndi bwereere waaki mumpita naume the Lord has afflicted me Katonda ambonyaabonyeza njagala kugamba nti Katonda tanaba kubonyaabonya kyusa katereze ndowooza yo gw'obadde weebonyaabonya kubanga tomatira gw'obadde weebonyaabonya kubanga onoonyaayo ebirala ebisinga ekyo ky'olina gw'obadde weebonyaabonya olunaku olwaleero kubanga olowooza nti wano enjala egenda kubatirawo leka munoonyeeko ewali emmere gw'obadde weebonyaabonya olunaku olwaleero si Katonda muganda wange njagala kugamba nti si Katonda Katonda si yakulagidde okugenda ew'omusajja oyo Katonda si yakulagidde okwana omuwala oyo ng'ate olina mukazi wo mu nnyumba Katonda si yakulagidde Katonda olwaleero si yakulagidde okuleka omulimu ogwo gw'osalawo kubanga wuliriza Katonda yatuwa amagezi Katonda yatuwa emikono Katonda yatuwa omutwe Katonda yatuwa amaaso Katonda yatuwa amatu Katonda yatuwa amagulu olwaleero gw'obonyaabonya otegedde olwaleero mwaguno nga gutandika endowooza yeekubonyaabonya olwaleero gw'okulowooza nti birabika ndowooza wano bwe naagendako ewagundi ndowooza bwe naakyalako mu nnyumba yagundi balabika balya bulungi olwaleero gw'obonyaabonya agamba wano the Almighty has brought me security wuliriza nno bw'agamba mbuka abanga agamba nti naye the Almighty Katonda andete alese ebisiraani ku bulamu bwange
alese ebibonyo obonyo
yambonyaabonya alese emikisa emibi misfortune gubanga ogutali mukisa ebisiraani aha ebisiraani ndi Katonda has brought misfortune upon me Katonda mbwandeseko ebisiraani okitegedde naye wuliriza ebyo byonna njagadde kulaga wali waggulu ngenda kuddawo njagadde kulaga nti ono naume yali amaze okuluuzinga omanyi kye bayita okublakinga out esimu ne blakinga bwefu yali amaze okublakinga out ng'abamu kuffe era bwe tublakinga out omusajja akanda kugamba omusajja akanda kukola byonna byakola akulage nti akwagala gwe ng'obwongo bwamala dda okublakinga out omuchala akanda kwegula akanda kola byonna omuchala akanda kwesula wansi aka nakulaga nokwagala kona ngogobongo ba blacking out bu blacking de kubalala kati wejjusa bwejjusa no tani ko gamanti naye katonda adirinze nangi katonda yandete Davis sirani katonda alabika amboja amboja nenga bwali busirubu bwageta magezi ko busiru osira bwali bwongo bwo ndio msaji yakola byonna omuchala yakola byonna ekisoka to prove himself or to prove herself ne, you must she wants or he wants to be together mubere wamu mutambuze omulimo mutambuze obufumbo mugende mwenna mukulakulane mugaggawale gwinga tobidaba kati then later ngebintu imaze okwechusa nokwefula ngato olaba nawo osiranye jobadde ngotandika complaininga obanzire yo omuchala obanzire yo omwamyono obananzikiriza nayingo red opportunity yaliwo onako lwalero ye opportunity kuweredwa you to think well to decide well osalewo bulungi to concentrate olwalero mwaka gunonga gutandika otereze ndowoza yo otereze mind yo bwekiba kyeta agisa ku, ku sitani kumbogolero nako lwalero mbogolere oyabadaza abadatu de mulambo mulinye lya mukama afa Yesu Kristo mana akutono mulambo so now morede yali amazo kulozinga op yali amazo ku blacking out yali amazo kubivako ndozanga ekidirira simanyi naye ki yali a planninga naye uliriza tulina omuwala oba tulina omuchala gwe bayita Ruth abantu abasinga ndoza bandi yagadde okubeeranga Ruth ekibalemesa kiri kimu kulemerako hey bwenno tomanyi tomanyi kibaita kulemerako na kulemera ku muntu jona badde ndaba omuchala ono Kayanja muchala wa pastor Kayanja bubamu wadde akazindalo okwogera kubaba abadde bakuza anniversary nova kayibuli dibwamu bali bakuza anniversary kanchireleza nina badde mulaba nakwataka zindalo nayo gere ekigambo nagamba nti ebisere byo Kayanja omusumbe yamuwasiza of course yamukiriza naito manya atera mubigambi ya yugeden wali wo resistance wakati mutima gwengo omuchara na maybe nasala wawalirizebu waliriza okwagala Kayanja n'okukiriza okumwanjula ewaabwe n'okumufumbira kubanga ono Professor Sempewa be basajja abali na kusente era ne Kayanja atestifying about that we yafunira Jessica Kayanja yere naye Kayanja yakyogedde yagambye nti Jessica namusanganga kale ewaabwe nga ye muwale yali waabiibiitibwa nga ne rumu ekisenga akirina ekyo nga bakyawula nti kya Jessica Kayanja kya Jessica Sempebwa yali Sempebwa ebiseera ebyo nga tanaba kufuuka Kayanja naye omukyala yayogedde n'agamba nti singa nali ndabye bino byonna byendimu olunaku olwaleero kyandibadde kyangu okufumbirwa Kayanja kati ekyo bokka ababikulirwa bakitegeera naddala abakazi bakazi mu abali abawuliriza ne ku mirimu kale leka neme kwogera ku bakazi singa olaba future yekyo katonda kyakutaddemu olunaku olwaleero maybe kyandibadde kyangu kigengezaako okutegeeza nti ebiseera ebisinga ekitulemesa okulemerako kubanga tetulaba biki biddako mu maaso amazima kyandibadde kibi nnyo Jessica olunaku olwaleero singa yejjusa singa yejjusa singa wali Kayanja weyamugambirako Jessica ya obulamu bwe n'obwongo bwe ne bulabira Kayanja engeri bwe yali nti bwatu Kayanja bwalibeera emyaka gyonna Jessica n'agamba nti tomanyira gendere kubanga era ne Kayanja alina waliwo obujulizi bwe yawaako waliwo disappointments yaina aina obujulizi bwe yewandiikako okigera nga katira olwaleero buliza nawe okimanyi mwabafumba abali eyo ne development zemutuuseeko nawe nawe oli ekya omusajja oyo kati ali eri yejagamba singa oba nali ntutta omukazi oyo mukazi nga mukozi nga mutetenkanya nga gwe omusajja omulala yakutwala dda
oluusi n'abakazi abamu gw'omusajja ali ampuliriza okimanyi. Ok, kanjogere ku gw'omukyalo oli wano ng'ompuliriza oli wano ng'amazima Katonda aleeta omusajja owo kituufu, naye ng'olina naye weotula n'ogamba naye ndabika nakola ensobi, saakirabirawo omusajja oyo nti alibeera bw'atyo bannange, singa nakitegeera n'embeera siriyas n'omusajja oyo, singa nakitegeera n'embeera siriyas n'obuweereza okigeera. Waliwo onaku olwaleero abejjusa ne bagamba nti bannange obuweereza singa nakitegeera n'ennemera mu buweereza obwo, singa nakitegeera n'ennemera ku muntu oyo, laba bannange ekintu bwe kituuse, laba Katonda amanga g'abatambuzizza, laba Katonda ebinene byakoze. Jessica Kayanja yagambye nti it would be very if I knew that if I saw this then it would have been easy for me to marry Kayanja. Kyandibadde kyangu nnyo, naye Katonda yamuwa ekisa, Katonda yamuwa okusalawo okulungi, yamuwa ebirowoozo ebirungi, n'atalowooza nga abakazi abalala, n'atalowooza nga abakyala abalala. Emyaka babadde bajaguza 25, of course tebibeera ku museitwe, bibeera bingi ebibaddemu, bibeera bingi bye batambuzza, ebibatuuseeko, ebisobye, ebiteredde na birungi, naye babadde bajaguza emyaka 25. That is evident nti obufumbo bukyaliwo ate bukyagenda mu maaso, okitegeera. Naye yagambye nti singa nalaba, kati ebiseera ebisinga ekiremesa wano Ruth ne Naomi, Ruth yayogera ebigambo ne Naomi n'atuuka okumutta n'okumuvaako n'alemu okuddamu okumusojja nga bwe yali amusojja, n'amugamba kakati tugende. Abakazi batono nnyo, oba abasajja batono nnyo ku mirimu mu bufumbo wa yonna, abayinza okulemerako kubanga kakati katwogera amazima, okujjako ng'endowooza yeri soba oba ng'eri right, ng'eri right, ekikulemeza mu buweereza ewatali sente, ewatali kusasulwa, ewatali nane tovaamu lwakuba nti abantu bagudde bavudde Katonda bavudde kulayi, naye nga ekikujjamu sente ekyo ekikulemeza ku musajja amazima nga talina bwali, talina bwali, maybe ayinza n'okubanga ne bwasulasula obubi obanga sasula talina na kitanda oba asula wansi, ayinzika okubanga maybe n'olunaku olumu temulya, n'ennaku bbiri ssatu oba oluusi muisatu mulidde, ayinzika okuba amazeeko omwaka tagulidde lugoye, ayinzika okuba n'ensente z'enviiri tazikuwadde, naye n'ositiikinga ku musajja oyo n'omwagala ewataliiwo nakunonooza walala nakutunula walala nakwanibwa ne n'obeera committed n'omusajja oyo ekikumulemezaako eyo deni ebeera mind, mind yeba yakyuka ebeera mindset. Waliwo oluusi ogamba nti olemedde ku kintu nga osojja ku mabbali, olinayo oluusi b'owaniiza, olinayo b'okwana, naye ekikulemeza ku mukazi oyo ekikulemeza ku n'omanya nti ebyange byonna bitadde mukazi oyo, sente zange oyo mukazi yajjo ziryako, tewaliwo bakazi balala bakola ki baziryako, nja kumwambaza, nja kumuliisa, nja kufuba kyonna wadde nga sente teziriiwo, naye nja kufuba okulaba nti mubeeza bulungi, nja kufuba okulaba nti asanyuka, nja kufuba okulaba nti ekikuleme deni eyebeera mind eyakula eri machua eyakyuka eri right eri soba, okitegeera, eyebeera mind eyakyusibwa eri Pawulo gy'ayogerako. So Naomi, Naomi ayo ono Naomi ayagala aleetere bano abaana bano babayita abaana ba batabani ba bagenzi okubeera nti bamuleka yagoba obulamu obubwe, okitegeera, yagoba obulamu obwe. Nze waliwo abantu be mbadde nabo mu buweereza, n'agamba nti waliwo omukadde wange bamuyita Ben Meta, Ben Meta abeera najja nankumbi eyo, mujjukira mu mwaka ogwa nalina challenges nafuna nyingi nnyo mu bigambo eby'obuweereza, naye omwaka gwa 2011 omusajja oyo yannemerako nnyo nga buli ssaawa, omanyi omuntu nga sina mulokole pure ali mu Church of Uganda n'ebya Katonda tamanyi nnyo na kusaba, tamanyi nnyo na kusaba, naye nannemera n'agamba nti anga mutabani bamuyita Ben Meta, naye yava Kenya eyo kama muzadde wa foyo najja kuno nabera ko banga lyonna awasiza mukadde wange saidi eri ya wa mama azadde nabana abana basomye ba lecturers bakibonna naye yannemera ko nagamba nti mutabani mukama ajja ngayogera nebigambo ebyokukiriza byennyini mukama ajja tuyamba mukama agenda kuyamba ate mukama agenda kusitula nze jangu ngano buli kyonna kyoyagala jangu mukadde wango yalina jana kumbyawo yayina nga galaji mu kisenye eri wansi nga ngenda yo buli lwenfunamu mission buli tuinamu obwetaavu oluusi nga mnyambone mwagenze olumu tuine gye twagenda eyo batwagenda agamba ii ngabo ii nainawe ombuliranga ko nga mugenda kubanga nalinga oluusi ngenda ne mwama twabadde eno mutwalidde report nangamba nze obuweereza ngenda buyimiriramu obuweereza bulina okugenda maaso naye nga olaba talina kyakwetaagako okigere okugyako maybe esaala bwebanga yakusabibwa oluusi gwe n'omusabira naye nga ebyo si byafaako nga ye agamba nti mutabani nze buli kyonna kyoyagala gwe kyangu ombuulirenga nga ne maama okubanze maama nga ndwawo n'okumulaba maama wange saidi erudda lwa maama omugenzi kati yafa naye yali muganda wa mugenzi era maama bonna kati bagenzi naye nga ndwawo n'okumulaba nze nga ndwawo n'okumulaba naye nga ate connection yange ne bondi wakati wa muzeeyi ono nange nga ate muzeeyi yagigulawo n'agamba nze Steven mutabani ngangama basangama Steven mutabani ayogera mpola mpola bwati oluusi nakubira kasimu njagadde kubuuzaako olyotya mutabani ngangama ngenda kujja nkulabeko bwogenda yo nagamba haka kati mutuusewa munaye tugenda gundi eno tugenda mugundi eri tugenda tololo tuyina gundi ekisumu nagamba yuno waliyo baganda bo ekisumu awo wennyini kati nja kuwa endagiriro mugende yoki n'abo wa sende na supporting obuweereza nga webuunya wacha kulemedde katonda ngolusa mwadde ndowooza entuufu nga katonda yamukozesa okubeera nti ebintu bibaawo so ono Ruth yalinga katonda amukozesa amwogereramu katonda yajja n'atereza endowooza ye ayambe omukyalo ono gwe bayita Naomi kubanga ndowooza singa omukyalo ono Naomi teyalina Ruth yandibadde yafa kubanga bayibuli eyogera negamba nti bweba omukyalo ono Naomi esulo y'omukaaga mu kitabo kya Ruth akanyirika mukaaga esulo esooka akanyirika mukaaga mbu Naomi ono bwe bali e Moabu n'awulira mbu Katonda yali azze olw'okutaasa abantu be eri gye baali bavudde mbu ng'abafunidde era ng'abawadde emmere kaakati ye ne bano the daughters in law baka abaana be ndoza baka batamani be ne bategeka okuddawa wakanga bava mu kifo ekya Moabu naye nga jjukira bano abaana bono Opa ne Ruth bali ba Moabu so kakati Bible egamba akanyirirako omusanvu with her two daughters in law she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah besereke mu Yuda nga gye boolekedde ne bagwa mu ddene erigenda okubolekeza okubatwala mu Besirekemu Yuda mutaka erya Besirekemu akanyirirako omunana kagamba then Naomi said to her two daughters in law nayogera nabo olwedde bambi baali besunze bagamba tugenda tulina okulaba basajja baffe gye baali babazaala naffe tulina okugenda tugende tulabeyokko tetukuleka naffe tugende naawe munayimuka n'abagamba nti nze ndowooza yabakayukira nobakayukira nti yemu omungoberera yabagamba go back each of you to your mother's home buli omu agende gye bamuzaala may the Lord show kindness mbola abasabidde abagambi katonda abalage ekisa as you have shown kindness to your dead husband nga bwe mwali ab'ekisa eri basajja bammwe abaafa nange may the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband mugende katonda abalabe ebyegisa mugende mufune yo abasajja abalala okawuliddaako kubanga mentality ya buli mukazi afiiriddwako omusajja kuba kunoonya musajja mulala
kujjako mama wange
kuba kunoonya musajja mulala mentality y'abakyala abasinga batono nnyo b'osanga naye mentality y'abakyala abasinga awa nze nkyalina emyaka kati bwe buno bwali bukyali buvubuka bawasiza abakyala bufudde ku myaka egyo emito kitegeeza nti ono gwe bayita Luusi yali akyali mbooko tujja mulabeyo Bowaazi watuuka okumwegombera gy'oli nti mu Besirekemu Yuda tewaaliyo bakyala balala ate ng'abakyala be baali basinga okuŋŋaanya sayiri oba omuwemba abakyala baaliyo naye era okumanya ndowooza Luusi yali musajja yali mukyala mulungi kale tetuganyi yalina feva feva ya Katonda ne maindi yali ekyusa olwedde Katonda yali adiringa naye naye kitegeeza nti yali akyali bulungi yali mulungi ng'ekimutagaza atambule olugendo olwo lwonna n'ono Naomi amaze okufiirwa batabani be amaze okufiirwa omwami nga yandibadde takiraba yandibadde asigalayo yandibadde asigalayo eri Moabu neyefunira omusajja neyefunira omusajja Omuwabu n'abeera eyo n'alimu okutambula olugendo okigeera kubanga owuliriza ono omukyala Naomi agamba ni mugende kubanga endowooza ey'abakyala abasinga yeeyo
naye ate ne Naomi era manya Luusi yategeera nti fewe naasigala wale Moabu nga ndi nnamwandu mawanga agasinga bannamwandu tebatera baagala naye olwokuba Katonda ye yali amukyusizza n'amuwa endowooza endala naga we naasigala wano tewali agenda kunkwana kangende ne nazizala wange
mbya
kufunayo
ekyo nakyo kinzika okubanga kyaliwo okyogera naye wuliriza nze kyemmanyi kiri kimu nti obwannamwandu nga tonabakaddiwa ssebo toyinza kubula yakukwana kubanga wuliriza n'abasajja abamu bapanga n'abakazi oba omusajja atta omusajja omusajja atta musajjawo abakazi abasinga omusajja atta mukyalawo musajjawo musajja ng'ayagala afune gwe omukazi nti omusajja ono bw'anaaba afudde nze nja kuba nsobola awo okumweddiza n'amutta ye abasajja nga omusajja akwana tafa ku bwannamwandu
naye era asigalayo nga nnamwandu era osigalayo nakali akannamwandu era abeera amanyi nti ndi ku nnamwandu gwe nkwana
yo isoke naye nze kyengezaako okwogera kati ngezaako okwogera nti ono Luusi ne bwe yandisigadde yalina opportunity ekwanibwa
yaliwo
okigeera nze sirowooza nti kwali kweraliikira kwa Luusi newankubadde nakyo kiyinza okuba nga kyaliwo naye tekwali kweraliikiddako kubanga of course bw'aba akyali muwala ng'akyalina entumbwe akyalina feesi amaaso nga gakyaloolera muli munda tasobola kubula musajja era ekyo ebyo ebirowoozo buli mukazi abiyina buli mukazi agamba maama abasajja baweddeyo bwandekawo nze nga nfunayo omusajja ki omulala kwegamba abakazi bo bakimanyi nti tebasobola kudiba ekyo no of course ekyo bwe kiri abakazi bakimanyi ekiba meetinga kiri kimu nti Oluusi afuna omuntu nga si mwesigwa afuna omuntu Oluusi nga kikipuli afuna omuntu Oluusi nga amufudde namba 3 afuna omuntu Oluusi nga wa tali ngo oligwe yaina olwo n'alyoka yejjusa naye bo bakimanyi abeera ne maka g'omusajja ng'ayinayo abamukwana ate nga nabo era abakkiriza okigeera kubanga ye alowooza ali attractive alowooza mulungi nnyo kwegamba n'obufumbo bwabba ayinza obudya akadya kanombo n'obuzanyiramu kubanga akimanyi nti tasobola kubula katale abasajja gye bali okigeera of course era n'abasajja nabo era nakyo kikola nga ekikola ewa abakazi n'abasajja kikola sijja kubuulira ku bakazi bokka naye wuliriza Naomi agamba nti bawala mwe okuli Opa ne Luusi munviire mundekere emirembe gyange ekibangobereza sikiraba ekisooka ne gye tugenda sijye babazaala mudeeyo mu nyumba z'abasajja bamu n'abasabe nno basabira nti nze mbasabidde Katonda kaabalage ekisa bawala mwe bwe muddayo mufune abasajja era mubeere emirembe n'abasajja bamwe mu nyumba ezo nze naye nzize waffe kubanga ennaku gye ndabidde mu Moabu sikyasobola kubeerayo okigeera kaakati mudeni she kissed them said goodbye and they wept aloud ne bakaba bonna and said to her ne bamugamba we will go back with you to your people aba abakazi batono bakazi batono abagamba nti tetukuta nyazaala tetukuta tugenda naawe ffe twali twafumbirwa kironi twali twafumbirwa maloni twali twafumbirwa kika kyewammwe tuli part of the musaayi ogw'ekika kyewammwe kaakati tetubata tetukuta abo bakazi batono nnyo akanyida ke 10 na akamu. But now me said, return home my daughters, why would you come with me? Am I going to have any more sons? Na bela yona abana abalala, who could become your husbands? Return home my daughters, I am too old to have another husband, even if I thought there was still hope for me. Nebo enandi subi dentu waliwe subi kalo kufuno omusajja. Nembeda no omusajja kiloki arero. Nemfuno olubuto. Nenzala. Aba anabo muna abali indo kula. Babedeba baba mwe. Would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No. My daughters, no. It is more bitter for me than for you. Nze gumulaba. Ebintu byansobe dedda. Nze gomulaba ibintu bikawo okusinga mwe mwakiri mufiridwa na ate mukyalina n'obudde mukyalina n'emyaka ile olaba ndozo omukazi bwayogera ekyo kyo kiraga nti yali atulula kuba wala bano ekisooka abagambye wali ndi mukyasobola okuddayo mufe n'abasajja mbere mu nyumba za ekyo kubirwa n'abagambye nze ebyange bikawo nnyo okusinga ebyabo kitegeeza nti eina yali akaddiye nga bambi awedde ku mpagala nga taba takyalina kyazza mwami amufuddeko abaana bagenze nga alaba ali mu stage etacha asobola maybe na kuzala agamba mu abawale kibasumbu akyekiruwa kiki kibasumbu ekibanesi byako because the Lord is hand has turned against me kati nga uliriza kanyiri ake 14 wano opa ye yafuna endowooza eyokulitayalinga to retreat eyokuretreatinga eyokusalendalinga endowooza eyo eyokubivaako eyokuta kubanga olaba ngulo situation ekwesibyeko ebintu tebigenze bulungi olaba onyigiriziddwa nnyo olaba ndowooza you know ono opa n'agamba why na mukisinga ye namugamba goodbye akanyidi ake 15 naume nagamba your sister in law ono ye muganda wo uno ye agenze eri abantu be nawe genda naye naye uliriza akanyidi ake 16 mbulusi namudamu namugamba toddamu bannange nakuntawanya mu mbeera bweti toddamu kungamba kuddayo waffe jona agenda nga nange jinagenda jona abeera nange jengenda okubeera sigenda kuta ngenda kuyambako okubeera nti okyusa obulamu ndowooza ebyo byandibadde ebigambo ebiva mu luusi katonda yalinga amwogereramu agamba jona abeera jenaabeera ngenda kuyambako okutereeza obulamu kwega muli yalinga luusi amusaasira ofiiriddwa bbaawo ofiiriddwa batabani naffe tukuveeko ani agenda okulabirira nedda nze sigenda kuta nagamba nti abantu bagenda kubeera bantu bange nze nakugambye bakyala batono nnyo bakyala batono nnyo abayinza okwagala omusajja bwategeera nti obulwadde bumuyinzeza oba mulwadde nze nange sirina ansiga bulwadde n'oluusi abasajja nabo batono nnyo abakikola ekyo naye abakyala kubanga embeera ngirabyeko bwategeera nti omusajja ali kundiri yalwadde mulwadde awo ateekawo n'ebigambo bingi tombuulira mama bwananzita nze namutuma pwi n'agenda naye wuliriza ono luusi oba ono luusi agamba nawe amugamba nti abantu bwe bagenda kubeera bantu bange gyona ogenda nga gye naagenda katonda wanaabeera katonda wange gyona afiira nange nja kufiirayo gye banaakuziika kale nange bananziikayo nawe ngamba may the Lord deal with me be it ever so severe if even death separates you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped arguing her. Aba abantu bokka abalina endowooza ekyuse be balemera ku bintu kubanga sitaani onaku olwaleero bw'anaategeera nti akwekongoddeko ebbanga eriwera naye tolitritinze tobivuddeko tosalendalinze naye agenda kwamuka mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo abantu abajja okutugezaako oluusi waliwo ebizibu ebijja okutugezaako nga byagala kulaba reaction yaffe nga byagala kulaba response yaffe nga byagala kulaba bwe tuddamu nga byagala kulaba bwe tukola naye ng'onaku olwaleero bw'onaayimirira mu buvumu bw'onaayimirira n'endowooza ennungi bw'onaasalawo obulungi nabo bigenda kudduka bivaire mu bulamu onaku olwayi mu linnya erya Yesu Kristo omwana akatonda omulamu. Natandise nkugamba nti endowooza y'omukyala Ruth nga tetunnaba kwogera na ku birungi Ruth ye bye yafuna tetunnaba kwogera ku buwanguzi bwe yatwala tetunnaba kwogera ku bwannaabakyala bwe yafuuka olunaku olwaleero kyembadde njogerako nti endowooza ennungi eya Ruth yakyusa obulamu bwa Naomi kubanga maybe Naomi bwaba yava ku kyalonga yali yeraga bwaba yali ku kyalonga wa kitibwa nga bebali ku bebali na ku sente nange na jage nako mosinga yali buomu maybe yandi bulidwa kyalia yandi bulidwa wajemere naye buliriza bible yejana yogera wanonge kirira nti omuwala ono naume ono omuwala Ruth bwe yatuka ku kyalo yonaje batu se abantu babe unyiza nawo matani sokogere bigambo ebikawa nga buli nata kyaina subi mbulumu ne batulao nayogera no muche na Ruth nayogera ne naume nayogera na ye namugamba na ye wachi ntula wano leka ngende nange negate ku bachala weli nabenga nkunganya omuwemba yoba ne saidi tubikunganya mpola bamuita baland wit ayeri abachala bakunganya nange ngenembe egateko and Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor. Gwena afuna mwe chisa na kwatirwe chisa muyambe abekomba tomanye nafe mwe tugenda okujja ko kulya okigera eyo no munange subi elia Ruth esubi elia Naomi jerugoke na kubanga abali eyo olobowaza avudde java ajasanga yetegereza alaba omuwala ali mu kukola ali mu kukungula agama aniono abuza abakozi bwe bamunyonyola awe ebirungi byonna ebiva naye endowooza eyali ekyusa okuva kwe ya opa Ruth ye akyusa endowooza ye opa ye yalowooza byamabinanga mwaikanzireyo ewaffe ono nagamba nti siddayo ndeega nsonga maaso kebere nga simanyi biki biriyo nze sitambula lwakulaba naye ntambula lwakukkiriza onako olwaleero twagalayo ba Ruth abo abagenda okulemera ku bintu endowooza zaabwe nga zikyuse olemere ku musajja oyo naye yeebuze lwaki omuwala oyo nanemerako olemere ku muwala oyo naye yeebuze lwaki omuwala oyo nanemerako amazima sirina kye nnina sirina sente sinze nfaanana obulungi naye nga ye omusajja akulabyemu vision nga ye omusajja omukyala akulabyemu vision agamba nti kama mbaya mbaya we are going to strive together fe tugenda kugenda wamu Katonda agenda tuweramu omukisa tugenda kutambuza olugendo nno fenna tugenda kukola obuweereza buno babiri ye omusajja simuto oba sente weezi oba teziriiwo eno business ejja kuvaamu ejja kututumuka ebintu bigenda kutereera twagalayo ba Ruth nfaanaku bwe batyo abatagenda kumankamankana kuwankawanka abagenda okwesala ku bintu ebibalemesa obuwanguzi bwabwe you know kubanga ebigambo byali bigenda kulemesa Ruth okutuuka okutuuka ku Boazi onako olwaleero ono gwe tusomako Ruth maybe opa taina mu kitabo mu Bayibuli naye katulabamu Ruth yakolebwamu ekitabo kiramu mu Bayibuli lwaki teyamanga manga amaaso ge gaali focused bw'aba namwe gwe yali focused ku Naomi n'agamba sikuta sigenda kutulira birala byonna era ono tulaba nti Naomi yamuyamba nako okumutegeka Boazi alyoka amutwala ye yamuwa amagezi osigera olwonge suubi lya Naomi eriko byewo naye bwe eri bwe baali bava mu nsi eya Moabu tewali suubi ono omukyala gwe bayita Ruth n'akkiriza endowooza ye kubeera right n'agamba nze sigenda kuyingiza kasasiro sigenda kukkiriza bigambo byo ngambo naku olwaleero naawe muganda wange mpuliriza olwaleero njagala kukugamba oteekeddwa okutereeza endowooza y'olowooze bulungi lowooza bulungi olwaleero osobole okufuna obuwanguzi mwa guno ogwa 2018 yenjiri yaffe gye tubadde tutambuze wiiki zino zonna ezibadde desitandika mu mwezi guno ogw'oluberyeberye mwaka guno omupya ogwa 2018 olina okutereeza endowooza yo va mu kuwankawanka n'okutunulatunula wala kubanga ebyo byakakujja ku mulamwa byakakuleetera okuluzinga focus byakakuleetera okulemesebwa onako olwaleero oli eno omanga nekiri ojja kwesanga nti byombi obifiiriddwa ofiridwa ofuna Boazi atenga neno Jose na yubikawu maybe nga jogenda okunda egenda kubera nga tedi jaba dagama nti buli musajja agenda kusunula kwa tao ya silahana maybe bawe yafa oba silimu ni yetekele ugende wanda mwandu biombio bifiridwa kubanga toli focused onako olwaleero oli maka gwo musajja leera focused ku musajja y'omwoyo olina omukyala leera focused ku mukyala oyo kubanga olwaleero wakalowooza nti olina okumankamanka okwatireeri ebigenda kuleetera relationship ya mwe marija mwe okwawukanamu ate wesanga nti eno tokyagwayo neri babadde bakwagalira eno gy'oli ate nga neno tokyasobola kudda so muganda wange njagala kugamba tereza mind yo buno obubaka bujja gy'oli nga bwagala okuteeka for 2018 because you might not be understanding how big God is going to oyinza okubanga onako olwaleero tokitegeera Katonda ebinene ekikulu kyagenda okola mu bulamu bwo ng'olwaleero olina kwetegeka otereeza mind yo ekyo ekinene nga bwe kinajja ogenda kusobola okukikwatako n'emikolo gy'ebiri muganda wange va mu kuwankawanka va mu kumangamanga tandika okulowooza obulungi beera focused beera omuntu alemerako omukyalo ono yalemerako nkugambye nti bakyala batono nnyo abalemerako kubanga atuuka ne yeebuuza naye era ono byonna biweddewo omwami agenze abatabani bagenze lwaki mwesibako gye ebintu talina kuli agenze talina wadde n'ekintu kyalinawo bwe tunaatuuka eyo tunaatandikira wa tereza endowooza yonaku olwaleero muganda wange nsabye katonda okuwa ebirowoozo ebirungi nsabye katonda okutereza endowooza yakawungeezi kolunaku olwaleero tugenda kuba nga twongerezaawo tujja kulaba endowooza eno ey'omukyalo ono Ruth yamutuusa ku buwanguzi ki tukyeyongerayo tujja kuba nga twongera okubisomako naye nga wuliriza obulamu bwa Naomi bwakyuka olw'endowooza ono omuwala gye yalina Ruth n'agamba nze siddayo n'agenda naawe sijja kuta olunaku olwaleero naawe baako ebintu by'olemerako baako business gy'olemerako olunaku olwaleero ogambe nti eno driving school okujjako nga etuuse okugula w'amatabi mu buli nsi mu UK mu Germany mu Sweden mu Denmark mu Uganda e Kenya e Rwanda nga buli wamu waliwo ettabi sigenda kugijjako mukono gwange nze wano na driving school gyemanyi in fact vaku driving school nina bananga abasecurity wano bemanyi aba D4S otuuka e Tanzania nga balinayo amakanda ntuuka e Kenya nga balinayo amakanda nagenda e Rwanda balinayo amakanda e Uganda balinayo amakanda bakwata East Africa ne Congo balinayo amakanda n'ogamba ani mwenyini kintu kino yakitandika company okutuusa nga Youth for Charity Missions International esaasaanye wonna sijja kuta mukono kambeere nga nina abanneegaseeko kambeere nga sibalina kambeere nga nina abantegedde kambeere nga sibalina nja kulwana bwezizingirire ne katonda wange oyo okulaba nti ampanguza ate nga mmanyi katonda ajja kumpanguza twagala buli munsi okusanga yettabi nga waliwo ettabi World Vision yatandika etyamu abasoma ebyafaayo naye World Vision eri wonna tulina wano gw'ekitongole bakiyita Compassion International nina mikwano gyange mannyi abazze wano abazungu naye nga bazze for other projects naye nga bagamba nti balina omwana waliwo kakwano kwange bakayita Tonya kali mu America eyo kangamba nti kayinako mu Compassion International maana gwe kaweerera sides over Bolivia something Bolivia era buli mwezi kayina contribution gye kawaayo mu Compassion International gye bayita Compassion International eri wonna naawe onaku olwaliiro okyasobola okuzimba kampuni yo neebeera mu nsi zonna nga bakutegeera mu nsi zonna ng'osimbyeyo amakanda mu nsi zonna olwaleero layira ogambe nti okujjako nga kino kivuddemu omwasi sigenda kukiyita mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo twagaleyo abantu bwe batyo endowooza zaabwe nga zaakula twagaleyo abantu abalina endowooza ezaakula olunaku olwaleero be twagala abo abalinga Ruth endowooza nga yakula nga byonna ebikudiscouraginga waliyo mu lugendo wano olina vision ya kino olina vision ya kiri olina vision ya kiri gwe kiri kigenda tutambula maaso ne babayo ebijja okudiscouraginga ebijja okumalamu amaanyi ebyo byonna obibuusa amaaso kati n'otunuulira focus yo vision yo etuuka wa wawo ojagala etuuke waliwo bingi nnyo ebijja okulumba wakati mu bufumbo bo wakati mu buweereza wakati byonna byokola wajja kubaawo ebijja okukyalenginga wajja kubaayo ebireeto ebigambo ebireeta emboozi mu bulamu emboozi eyo ekujja ku bulamwa naye njagala kugamba nsigala focused stay focused olunaku olwaleero kubanga buli lw'onaabiwa amatu leka nkubuulire kino kankubuulire kino buli lw'onaawa amatu gwe omusajja omulala okuleka musajja wo olunaku olwaleero buli lw'onaawa oyo gw'oyita musajja wo nga musajja wo naye nga naye ayinayo okutu waliwo n'abalala abalina okutuuko otuuse okulemezebwa ekyo siragudde bulaguzi naye nkugambye nti otuuse okulemezebwa buli lw'onaawa abakyala abalala amatuugo okusinga mukyala wo abakyala abalala b'owa ssente b'oteekamu ssente naye mukyala wo gy'ali eri enviiri zikoze ki zisiiwuuse talina bizigo naye buli lwakugamba ogamba ate gwe olaba nina ssente naye nga amazima ssente ozifuna naye lwaki okkiriza okuwa abakyala abalala amatuugo ssente zo resources zo amaanyi go olwo buno obufumbo okujjako nga wasalawo obuteeyi mubuveeko ebyo mbisazeemu ebyobufumbo oyo omukyala oba omaze okumufiirwa era n'obwo obufumbo oba mumaze okwesalamu buli lw'onaabeera omukazi n'obeera nga olinayo abalala b'owadde amatu obawo obuddo kuchatinga nabo ku WhatsApp ku Facebook bakuyita byonna bye baagala obayita byonna byoyagala njagala kugamba nti manya nti obufumbo bo mani yane a mie yeah. So oneko lwaliro be focused bera nga Ruth omucha omwami talese kizigo kunjogeza ku level ye kizigo mu omumanyi level za mazemu liko no omwami wo bwo manyi level za liko no omuchala bi nso okubanga byo si bizigo ngeri zigo si nsonga naye maybe winzo okubera nga budde obudde wandi badde nabwo amazima nga obulina naye nga omuchala alaba obudde bwandi muwadde ate obuwa abachala balla agenda okuwulira mwabadde Miami Beach agenda okuwulira mwabadde ku resort agenda okuwulira mwabadde kugundi eri ku Afrikana agenda okuwulira agenda alaba n'obufaananyi abalaba ku profile z'abantu abalala iyi nze yandese mu nyumba so buyinzi kokubanga budde nga si sente money is not your problem nga naye omuchala tomuwadde budde uwo omwami tomuwadde budde ebirowoozo byo byano ba ebirowoozo byo biri walala obwo bufumbo bufiiriddwa kale tujja kubanga tuwongereza mukama abatuwere nnyo omukisa tubaagala nnyo mwe bali kubeera wamu naffe amanya gange nze Steven Kapere
nange Teddy Nazo
tubeera wano on behalf of Youth for Charity Missions International esimu yaffe eri 0752 053 408 kanjiddemu 0752 0 0 3 2 njiddamu 0752 053 408 yesimu yaffe eyo njagala onaku olwaleero olowooze bulungi ate bwolowooza obulungi lowooza bulungi era ate era bwomala okulowooza obulungi era eyo olowooze bulungi mu ngeri y'okutukola obulungi mu ngeri y'okutuwagira mu ngeri y'okutuwako ku ssente omulimu guno ogw'obuweereza okusobola okugenda maaso nga radio ate era ne programs ne projects endazetuwaninga nga Youth for Charity Missions International gye natandikidde erina badde mbasabanga okusaba kwange kwabadde kuva ku mutima nti olwaleero naye bw'oba obadde tonnaba kubaako ky'okola lowooza okubaako ky'okola kubanga guno gwe mulimu Katonda gwakubalira si bwe tubuwulira eno bwe tubaako bye tusaddewo ebiyamba abalala gwe n'obiwagira ne ssente zo n'obiwagira mu ssaala fena Katonda atubaliramu nga abuulidde enjiri gwe bayita omubuulizi bw'enjiri kati nakino kankikaatirize si ono ayimirira kazindaalo yekka leka nkubuulire nno ono ajja wano nanteerako ebyuma bino n'abiseetinga bulungi saava zaffe naaziteereza zibeere nga ziri online nga zikola bulungi nga tezibuukabuuka naye munnange aba abuulidde enjiri gwe okwata ssente zo n'osasulira intaneeti n'osasula amasannyalaze naawe oba obuulidde enjiri enjiri y'ebiseera bino tolowooza nti yene y'okubeera kazindaalo aa waliwo abamu ku mmwe nga Katonda tabawadde bigambo nga tabawadde kwogera okitegeera nga tabawadde budde buno bwakufulumamu kugenda kubuulira naye nga gwakuwadde ssente kati ezo ssente Katonda zaali kuvunaana nkiddemu Yesu ayogera mu kukati abagaka wali ku lunaku olusembayo nti abamu ali bagobera wabweru kubanga mwamulaba ng'ali bukunye ne mutamwambaza yali mukomera temwamukyali gw'olyoka omubuuze naye kaakati nze ngasa mukomera ng'ekkomera alyo zaalina kuba ssente oziwa abantu abafulumamu okutwala enjiri mu community mu makomera eri abaana okubaliisa okubambaza ng'eyo Yesu gye yalina okwambazibwa ng'ayambazibwa gwe naye kuyita mu ssente zo so kati nze kino saagala kikutuukeko ku nkomero ya nsi eno ng'omaze okuva mu bulamu obw'ensi eno Katonda ng'akugamba Yesu ng'akugamba naye wandabanga ennyonta ennuma n'otanywesa bw'otugulira amazzi wano mu studio oba onywesezza Yesu ekyo saagala omanyi waliwo abajja ne batudyekadyeka ne bakudyekadyeka ne baagala okumanipulatinga okubba obubbi ate munnanga abamu ne mubakkiriza kola bwoti wano ngo principles za Katonda zisigala zezimu okugaba nono ya Katonda nga naye Bayibuli bwegamba nti bweyagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo yawaayo eky'omuwendo naawe Katonda akwetaaza kuwaayo ku ebyo by'olina eby'omuwendo in fact yatusalira ekintu kyangu nnyo nti ku kikumi ojjako kimu kya kumi bweziba lukumi ojjako kikumi bweziba kikumi ojjako kumi bweba miliyoni ojjako mitwalo kumi ekyo kyekyandibadde ekintu ekyangu ennyo singa yatugamba nti mumpaako 40% awo twandibadde n'otalo ne Katonda naye yatugamba 10% just imagine so eyo 10% oba osobola jiteka mu kanisa jetande obo ojitu wabo emanga eno blessinga kumanga ofunira omukisa ina aba mu kanisa eri abamu bwebanga kanisa yo den bless us in that way ekyo kubiri osobola okunonya ekiwebwayo obo osobola kuwayo commitment yo jebaita sacrifice eri Katonda nti buli mwezi leka nyimire ne Youth for Charity Missions International leka nyimire ne obweleza bwa radio busobola okusigala kumpewo kubanga radio ene dukanyizibwe ekitongole kino kya Youth for Charity Missions International atenga tekina walawo kijja send okujjako eri Katonda Katonda ayimira okoze sabgo naku olwaleero obeko kyokola so ye simu ya feya 0 musamu 2 0 5 3 4 0 8 mubeere bulungi
mweraba.